mafisi tunaangalia tunachungulia ikikaribia tunaangalia ikibamba sana tunachungulia akisonga mbali una zoom zoom alafu chungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia tunaka tunashinda best tu kawaida wakipita angalia hiyo hook dem akipita bila worry angalia alafu sorora hiyo mali furahia figa nayo unaonaje kakupoa ndogo ama kubwa kwetu ziko sawa hapana bagua si hapana chambua fisi ni fisi kwetu zote tunatambua salamu kawaida kitika hapopoa salamu kawaida kiringa pia sawa tim tim fisi tim mafisi tunaangalia tunachungulia ikikaribia tunaangalia ikibamba sana tunachungulia akisonga mbali una zoom zoom alafu chungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia juzi nikatembelea heshte yangu buda siyako na kasista pita na yeye heshima nayo itakuwaje gani wewe sawa mli watch news ya jana breaking news super news anka si ameolewa check it picha za Laura Swimo check it yule mbochi ni wa esto nemelea jirani nae mazeka kosingo tutatembea salamu kawaida kitika hapopoa kejani peleke tuna story za ujanja tim tim fisi tim mafisi tunaangalia tunachungulia ikikaribia tunaangalia ikibamba sana tunachungulia akisonga mbali una zoom zoom alafu chungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia kweli sisi mafisi tunapenda kuchungulia ga ikipita tunaangalia tunachungulia